wariga macinada isku kaligi macibooda nafta boqol jeer macibada jikubadidii maxadreeya
safan caawaba mayla joogtaa naftu kaliga maqul jamataa jalle abika mayla haysaa jahya duuliyo rismanalo
juddaa adikula rafiqi ayoon nabdigi ishaabsan oo helay dugsigaaga qudhaa qudhaa jecel u heshigaaga
juddaa adikula rafiqi ayoon nabdigi ishaabsan oo helay dugsigaaga
qalbigi ichi fijira jawabta da tiri kudo chukta gadu kalanado chanis baimid ukunalo
nipta kaliga ima chayani adha iwa kabayi tujigabo safan chababare yochareyo
Chagan kasi yimanka